Indumiso nembulelo kuyo inkosi ngokuthembeka kwayo nangobaba lwayo. Ndizamphumza ncuncumzana uFrank ndifunde elinye ilizwe elifutshane kuze angathethi ixesha elide nokunjalo kuze angadinwa kakhulu. Safunda ilizwe incwadi yesibini kokumkani ilizwe eliqhelekileyo eli kwisahluko sokuqala. Amaxesha amaninzi silifundile ilizwe kodwa siyazi silivile izolo. Ilizwi likaThixo litsha imihla ngemihla yonke imihla. Sawufunda kwisahluko sokuqala umqolo wethoba lilizwi eliqhelekileyo kodwa lihle kwaye ndicinga ubikhona into eyeyethu apha kulo kwaye mhlawumbi uThixo ukhona into afuna uyitsho kuthi mhlawumbi asinikanga mdla omkhulu kuwo. Manye amaxesha silifunda kakhulu sigqitha singaqapheli kodwa ngelinye ixesha xa sifunda njengokuhle ukhanya kuye kuze ngoku singakubona ukhanya kwaye kuba kukhulu kakhulu kuthi kwaye sinikwe iingcinga ezivela kuThixo esingazange sazibona ngaphambili. Ngoko sibulela kuThixo siyavuya ebukhoneni bakhe. Mhlawumbi thanda ufunda umqolo wethoba. Ukumkani wathumela kuye umthetheli mashumi mahlanu enamashumi omahlanu akhe wenyuka weza kuye nanko ke ehleli encotsheni yentaba wathetha kuye wathi mfo wakwaThixo uthe ukumkani yihla. Bazali noodade masiqaphele ngokukhethekileyo apha ukumkani ukuyalele ukuba uhle. Waphendula uEliya wathi kumthetheli khuluma kumthetheli mashumi mahlanu ukuba ke mna ndingumfo wakwaThixo makuhle umlilo ezulwini ukudle wena namashumi omahlanu akho. Kwehla ke umlilo ezulwini wamdla yena namashumi omahlanu akhe. Wabuya wamthumela kuye omnye umthetheli mashumi mahlanu enamashumi omahlanu akhe. Wenyuka wathi kuye mfo wakwaThixo utsho ukumkani ukuthi khawuleza uhle. Waphendula uEliya wathi kubo ukuba ke ndingumfo wakwaThixo makuhle umlilo ezulwini ukudle wena namashumi omahlanu akho. Wehla ke umlilo kaThixo ezulwini wamdla yena namashumi omahlanu akhe. Wabuya wathuma owesithathu umthetheli mashumi mahlanu enamashumi omahlanu akhe. Wenyuka ke owesithathu umthetheli mashumi mahlanu waguqa ngamadolo phambi koEliya watarhuzisa kuye wathi kuye mfo wakwaThixo mawunqabe emehlweni akho umphefumlo wam nomphefumlo wabakhonzi bakho abamashumi mahlanu. Uyabona kwehla umlilo ezulwini wabadla abathetheli bobabini balo mashumi angamahlanu kunye namashumi omahlanu abo. Ngoko ke mawunqabe emehlweni akho umphefumlo wam. Sathi isithunywa sikaYehova kuEliya yihla naye musa ukoyika. Kude kube lapho elizwi limangalisayo lingcwele likaThixo kum ngokwam. Ndiwafundisile la mazwi amaxesha amaninzi kodwa kum iingcinga ezinkulu ziye zathilwa kum ndiza kuziphawula nje. Ndingafuna nje ukudwelisa indoda yakwaThixo yindoda yakwaThixo kwaye ishiyeka indoda yakwaThixo kwaye ngaphezu kwendoda yakwaThixo akekho umntu enegunya lokulawula nokumxelela ukuba enze ntoni na okanye amnike imiyalelo. Akekho, akunditsho nokumkani, akukho phakathi kwabantu noba ngumthetheli makhulu. Sibona kwalapha ukuba yinyaniso. Masibone ukuba uThixo umkhusela umkhonzi wakhe umprofethi, waqinisekisa ukuba indoda yakwaThixo mhlawumbi yama ngapha kokumkani yaba nelungelo lokulawula phezu kwakhe. Hayi kuba ukumkani alawule phezu kwakhe, kodwa umprofethi elawula kukumkani. Apha siyabona ukuba kwenzekeni ngaphambili. Ukumkani wayelala esifa, wawa phantsi wathumela ukuba kuyokubuzwa kubhahali zebhubhi uThixo waseEkron ukuba angaphila na kwesifo. Kwaye uThixo wathumela umprofethi wakhe ukuba ame endleleni yalo mthunywa ukuba athethe naye ukuba abaxelele ukuba kukhona uThixo kwaSirayeli ukuba kubuzwe kuye. Mhlambi kwakungonelanga kukumkani ukuba buze kule ndoda ilula engueliya apho uThixo athetha ngayo. Wayenganelanga kuye, kodwa uThixo uthatha lo amfunayo. UThixo uthetha nalo afuna uthetha naye. UThixo wenyula ueliya, wenyula yena, emnyulela ela xesha. Kwaye bonke ukuba umntu ufuna uva kuThixo akumele aye kuye. Ngoko wathetha noThixo. Sibone yonke imiyalelo yomntu yokumkani ayizanga nanto, yezisa nje kufa kuphela. Kwafa umthetheli mashumi mahlanu namashumi amahlanu akhe. Kodwa bazani nodade, omnye weza enesinye isimilo esahlukileyo esiza kwindoda yakwaThixo. Weze nentliziyo ezibopheleleyo. Oh, laa ntliziyo inoba yayincancazela kangakanani, yena encancazela kangakanani. Kunjani ukuba weze soyike encancazela ngokuba evile into uThixo namandla onke ayenzileyo? Kunjalo nokumkani ngokwakhe, kodwa akayeka. Bazani nodade, siyabona le ndoda kwaThixo yayingathobeli nabani na. Hayi, zange amamele ilizwi lomntu ukuba makenzeni, kodwa wamamela kuThixo ophilileyo. Nantso into, azange azihambele ngokwakhe. Ukuba mhlambi yayindoda yakwaThixo, mhlambi kwabanye namhla kukho abokumele bahambe beyokwenza into ngendlela abaqhutywa ngayo yintliziyo. Hayi, kwakunganjalonga entliziyweni kaEliya. Hayi, kwakunganjalonga kuye. Uzange ahambe ngento ezingqondweni yakhe, kodwa wahamba ngokomyalelo wenkosi. Ixesha lokuqala nelesibini ngokunjalo. Uyazi uba isithunywa senkosi asithethanga, ubucinga uba ibenokuhamba bengenawuthatha nolunye unyawo? Oh, indoda kwaThixo, umkhonzi kaThixo, umprofethi, kwaye kuphela kuye uthobela, kuye kuphela, kuye lo ambeke enkonzweni, nguye omamela kuye. Ngokunjalo kuye kwaba lukhulu kakhulu kum oko. Uyazi bazani nodade, zange ajonge omnye umntu okanye akhe kwenye indawo okanye ngokokuthanda kwakhe, kodwa wamamela into uThixo akumele ayitsho kuye, ngoba nguye kuphela umlawuli wakhe. Nantso into yinto eze engqondweni yam le, bazenodade. Nditsho apha enyameni, ngokwasemhlabeni senza umzekelo. Omnye, ukuba ngumphathi womhlaba omkhulu, unabantu abamsebenzelayo, abamkhonzayo ngamaxesha angaphambili. Xa kuthethwa ngumkhonzi, umkhonzi akanalungelo lokunika imiyalelo. Kumele enze kuphela into umphathi athi makayenze, akavumelekanga okunye. Hayi bazana nodade, uba kuzummelwano okanye omnye umphathi onomnye umhlaba okanye enye indoda enkulu, akanalungelo okanye igunya eliphezu kwala mkhonzi. Hayi, kodwa kuphela lo wamthabathela ukuba amkhonze, nguye nelungelo loba ammamele. Ucinga ntoni? Ukuba kunozomnye athi kulaa mkhonzi, mamele, ngoku uyahamba, uhambe uyotyala pha emhlabeni pha, wenze oku nokuya. Umkhonzi, ukuba unokummamela omnye kungenzekani pha? Uyazi intoni? Umphathi wakhe angamgxotha athi awusengomkhonzi wam, ngokuba awuthobelanga umyalelo wam, kodwa umamele imiyalelo yabanye. Uyazi? Ebenokumsusa, unokumkhupha. Uyazi? Kunjalo nangokomoya. Indoda yakwaThixo, okwinkonzo kaThixo, akahambi ngokomxhelo wakhe, kodwa kukuphela uhamba kumyalelo wenkosi yakhe, omthabathele enkonzweni yakhe. Yinto leyo ayenzayo, kuphela kuko okakwenzayo. Akukhathaliseki noba umcela ntoni umphathi wakhe, uya kuyenza. Hayi, owomnye umyalelo akanakuwenza, kodwa uyamazi lo ambeke enkonzweni. Yazi, ngamanye amaxesha ibonakala ibubudenge into ethethwe yinkosi, kodwa hayi kuye, ngokuba uyamazi lo athethe naye. Nindixolele uba ndenze le ntetho, ndiqashiwe, ndiyayazi into ethethwa ngumphathi wam, kumele ndenze okuya. Ngokunjalo sitsho isibhalo ukuba masibathobele abasemagunyeni. Bekumele ndenze omnye umsebenzi othile, kwakumele ndenze into ethile, ndiye kwayayindawo yokusebenzela. Apho umphathi wam andinike umyalelo ukuba ndisuse ezinye izinto, kwaze omnye umphathi wathi wayefuna ukundala uba ndingayenzi laa nto, ndingazisusi ezaa zinto. Noku nokuya, kwakumele ndimxelele, mamela ke mphathi, mamela kum, awunanto nokuyithetha kum nakanye, ngokuba owam umphathi undiyalela ukuba ndenze oku nokuya. Ngoku andizuyimamela into ndixelela yona ngoku, kodwa ndizawuqhubeka ndenze umsebenzi wam ngokwesithile. Uyazi, wacaphuka kakhulu, wabaleka waya kwisikhulu esikhulu, umphathi omkhulu. Weza ngokukhawuleza wathi, yeka, yeka lo msebenzi. Ndithe uyeke, ndathi, uxolo mhlekazi, umphathi wam undinike umyalelo uba ndenze oku. Ngoku ndicela ukuba uba nifuna ukuthetha into, nixhulumane nowam umphathi. Ngoku bobabini bahamba becaphukile. Uyazi, imiyalelo yimiyalelo. Kwaye uyazi, xa yonke into yayiphelile, babaleka baya kumphathi wam. Wazi umphathi wam wathi, yeka, ndayeka, ndayeka. Bazana nodade, emva koko lo mphathi waza wathi uyazi yintoni, wenze okulungileyo bendingena ukwenza ngenye indlela. Ndathi uyabona, kunjalo ke ndifuna ubuza wena kuqala ukuba ubunokuyenza wena loo nto ukuba unikwe umyalelo. Sogqiba kuthi kube khona umntu othi utshintshe. Wathi hayi bazanodade, nantso into simele ukumamela kulo uthe wasibeka enkonzweni. Bazanodade abathandekayo, ukuba sithatyathelwe enkonzweni ngobaba ngoku kumele simamele ilizwi lakhe, into ayithethayo kuthi. Singalimamele elinye ilizwe noba lithetha ntoni. Niyakumamele lam ilizwi, ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam kwaye ziyandilandela kwaye ziyazi kuba akekho omnye umntu onegunya kuzo. Hayi, kuyamangalisa bazanodade, kumnqophisi omdala nakumnqophisi omtsha, yonke amadoda kwaThixo athe ajonga kuye, athwala kuphela oko bebekiyalelwe ukuba bakwenze. Inye into endifuna uphinditsho, yazi inkosi uYesu ngokwayeza yathi kumele ndenze into endiyiyalelwe ngubawo ukuba ndiyenze. Ingaba kumangalisi oko bazanodade? Nantso into oku ke kwalukhulu. Isithunywa senkosi sathi ku-Eliya, yihla naye ungoyiki. Ngoku wagqityiwe, ngoku wayenokuhamba kwaye uyazi wayengenakuthetha enye into phaa kulaa ndoda ngaphandle kwento ethethwe nguThixo, into uThixo ayithethileyo ngamazwi angenakususwa. Njengoba siwavile izolo ebusuku, zange akugqwethe akuthethe ngonye uhlobo okanye ngalaa ndlela, kwaye siyazi into ayithethileyo. Wathetha kuphela into uThixo ayithethileyo, kwaye ndithanda ukuthi uThixo uthetha ngokucacileyo. Ngoku sathi isithunywa, yihla naye Musa ukoyika, wehla na waya naye kukumkani, yinto ethethwe yinkosi isithunywa sikaYehova. Ngokuba wathuma abathunywa bokumkani wakwaSamari ukuba athethe kubo uthi, kungokuba kungekho Thixo kwaSirayeli na le nto niyakubuza kuBhali Zebhubhi, uThixo waseEkron? Uverse 4, ngako oko utsho uYehova ukuthi, isingqengqelo eso unyuke waya kuso akusayi kuhla kuso, inene uya kufa. Zintanda, kuko oku uThixo akuthethileyo. Kwaye bazanodade, into uThixo ayithethileyo uyithethile, akho mntu unokuyijika loo nto, akho mntu unoyinyamalalisa, akho mntu unokuyisusa. Into uThixo ayithethileyo ishiyeka ilolo hlobo. Yho, ingaba kumangalisi oko? Uyazi asinakuhlekisa ngoThixo nelizwi lakhe. Hayi, kungcwele, kumele ukuba sithethe ngako, sikholwe, sinoloyiko nokungcangcazela, ngoba siyazi uThixo wethu ngokunjalo ngumlilo odlayo. Ewe, le yinyaniso bazinodade. UThixo othembekileyo usikele sonke ngala mazwi nje ambalwa. Andazi ngawe, kodwa mna ndisikele kakhulu. Kwakumele ndithi nathi njengabantwana bathixo amelanga ukuba siphulaphule ngeendlebe zethu komnye okanye into abantu abafuna uyifaka kuthi, kodwa iindlebe zethu maziqhagamshelane nenkosi yethu nelizwi layo. Nantso into, kwaye nantso into ekumele sihambe ngayo. Ndifuna ukuthi bazanodade, hayi kuphela sive ilizwi phakathi nangaphandle. Sibe sinokya nokya kubethelwe kuthi singakwazi ukuma, kodwa ndicinga ukuba sithe safumana ubabalo lokuba uthe wasimisa kumanyawo okholo, singashukunyiswa yiwo wonke umoya wemfundiso, kodwa sijonge kwizithembiso zikaThixo ophilileyo, ngokuba uthethile akathulanga nakule mihla yethu, wazithiyila kwaye usemsebenzini. Bazana oodade, asinokujonga imeko, sikuvile izolo ebusuku. Hayi, uDavide zangajonge oko. Zange athi ndingukumkani okugcotyiweyo, into endinyukelayo ngoku phaa naphayana ndiza kuyenza kanjani. Zange ahambe ngezo ndlela. Sifundile kwindumiso namhla. Umlomo wamaxoki andikhamisele. Iintshaba ziphakamele indoda yakwaThixo, kodwa wajonga kulowo owaye ngamandla akhe. Wayesazi uba kuThixo uzawuba noloyiso. Sivile izolo ebusuku. Isiphelo sisibonile uba sizisentoni. Bazana noodade, abantu bangabona iziphelo ezahlukileyo, kodwa uThixo unaso esinye ngokunjalo. Ndumiso nembulelo. Ngoku sizava into uThixo ayibeki asibekele yona elizwini lakhe. Amen. Mayibongwe iNkosi, sive ilizwi elihle likaThixo. Kwalihle. Xa unothi nzule kwinto ethethiweyo, ukuba awuhlali nje apha, uvumele ezinye iingcinga ziqobhozele entlokweni yakho, kodwa uvumele ilizwi likaThixo lingene entliziyweni yakho, ukuba ingcinga uThixo ayibonakalise elizwini lakhe isityhwini. Ukuze kunxulunyaniswe, kwaziswe kuthi imiyalelo nento esiyidingayo. Amadoda kwaThixo, sivile. Asikho phantsi komyalelo wasemhlabeni. Hayi phantsi komyalelo wokumkani okanye womthetheli, umthetheli mkhosi, kodwa kwakuphantsi komyalelo kaThixo. Phantsi komyalelo lo wababizayo wabathuma, wabaxelela ukuba benze ntoni na. Kwayikoku benza ngaphandle kwento kokujonga into eyenzeka ekunxele okanye ekunene. Babesazi ukuba ngubani othethe nabo, kwaye babesazi ukuba ngoku abantu umyalele kumele bawuthwale. Kweli lizwi ikhona into eba nkulu kakhulu kum. Inkosi yathi, ngokuba uthumile wayokubuza kuBhali Zebhubhi, uThixo waseEkron, ngako oko utsho uYehova ukuthi akusayi kuhla kuso isingqengqelo sakho, uya kufa, kwaye sesazi uba impendulo ngokuba impendulo ungayifunanga kuThixo wakwaSirayeli. Bavumela ezinye izithixo zabakhokela kwade kwesi siphelo, indlela bayithatha uEliya wahamba noElisha ngaseGilgali, besuke eGilgali ngaseBetheli badlulela eJordani, wathi wathatyathelwa ezulwini. Yayisisiphelo eso sokuthwala umyalelo wokugqibela lo Eliya kwakumele awenze apha kulo mhlaba. Umyalelo wokugqibela wafana nqwa nowokuqala, wawuphantsi komyalelo omkhulu. Wenza oko uThixo amxela uba akwenze. Emva koko Elisha waqala ulungiselo lwakhe. Ungenza nantoni na ngale ngolu phawu ndiza kulithetha. Ungenza intlokoma enkulu kanye mhlawumbi yaba yintsikelelo kuwe. Ukuba kwinyaniso uba ndabona xa umzana uBranham wayesamkelelwa ezukweni kwenzeka nge-24 kaDisemba ngo-1965 emva kwexesha laphakathi kobusuku, phakathi kwexesha laphakathi kobusuku nentsimbi yokuqala, ndingqina phambi kobuso bukaThixo uya kugweba abaphileyo nabafileyo. Phambi kwaloo ndiyoma phambi kwakhe ngaloo mhla ndambona esalifini ejonge ngaphambilana, ndingayazi into eyenzekileyo, ndingayazi uba ubizelwe ekhaya. Ndambona ndathi, mzana uBranham, awunguye unyana womntu, wenza ntoni phezu kwelo lifu? Kum yayingamava endingasoze ndiwalibala. Zange ndenze into enkulu ngayo loo nto, ngoba uyazi abantu bengenza into ngokukhawuleza kwinto enjalo. But uyabona ngoku bathi, uyabona ingathi ngoku uyamlandela, ngoku ufuna ukumlandela. Asikholwa ekulandeleni, sibona uPetros nomlandeli wakhe. Kodwa ukuba uThixo unike ubizo nomyalelo, kuqala izinto ziphinde zibonakale zohlukile kwakhona. Kwayasilandeli mprofeti kodwa uYesu Kristu, kwaye uyawuqhubeka, iyawuqhubeka into uThixo ayiqaleyo ide igqitywe. Nanko umahluko omkhulu. Ndiyathemba abazalwane bandithabathele emsebenzini, bathi kutheni ungaqali bandla inkosi yezulu nehlabathi endalivayo ilizwi layo, elivayo ilizwi lam ngoku nge-2 ka-April 1962, yathi kolwabiso mandiye usuka kwisixeko ndiye kwisixeko, ndingamisi mabandla. Noko kunjalo kuyinyaniso ngokugqibeleyo, kwaye kuyakuma imihlaba yawo phambi koThixo ngomhla womgwebo. Andinawukwenza nje ngenxa yokuba abanye bekwenza, kwaye andinovumela ulenyeliso ukuba lube nempembelelo kum ngendlela ethile. Kodwa kumele ndihambe ngendlela yenkosi, kwaye sibona ngokucacileyo ukuba besihambe sityala amabandla besizawufana nje nelinye ihlelo. kanye emva kwendlela yokwenza yawo wonke amahlelo apho bephosa lonke inqaku lokubizwa lokwahlulwa kwebandla elahluliweyo elingumtshakazi. UThixo wethu ujonga ngaphaya kwexesha, ibe kuphela ngethuba sibona ngamehlo omntu, sive ngeendlebe zomntu, size sibe nempembelelo kuzo. Kukuphela uMoses kwakumele enze oko uThixo amxele ukuba akwenze. UEliya kwakumele enze oko uThixo amxele ukuba akwenze. Umzana uBranham kwakumele enze oko uThixo amxele ukuba akwenze. Mna ndingoyena omncinci kubo bonke, iNkosi indibizile, kwakumele ndenze oko uThixo andixele uba ndikwenze. NgoMoses sifunda ilizwi elihle, Exodus sahluko samashumi amabini anesihlanu umqolo wamashumi amane. Khangela ke uzenze ngokomfuziselo wazo owawubona entabeni. Khangela ke uzenze ngokomfuziselo wazo owawubona entabeni. UMoses noEliya ngababini abaprofeti abakhulu kumnqophiso omdala. UMoses waya kwintaba yeminqulo wathetha neNkosi yethu. Ngokwesityhilelo basenolungiselelo oluza kuya kwaSirayeli. Sibona kanye kwabaprofeti babini ukuba wathini uEliya. Incwadi yokuqala kuKumkani sahluko seshumi nesibhozo, ukuze nazi ukuba ndizenze zonke izinto ngokomyalelo kaThixo, hayi ngokuzicingela kwakhe, hayi ngokuva kwakhe. Hayi njengoba sivile izolo ebusuku ngalo owayengathunywanga nakanye, watsho ngesaquphe nje kuYowabi banam mandibaleke, wabaleka. Kodwa kakuhle kakuhle wayengenamyalezo, waxelela uba ubalekela ntoni, awuzufumana mvuzo. Ucinga wena ubaleka njengomthunywa, ngubani umakaze nengxelo ngabo iNkosi bathumileyo. Niyazi uba ngaba ngobani abazofumana umvuzo ngabo iNkosi ibathumileyo, kwaye abanye balapha kule ntseni. Niyazi xa usamkele, kwaye niyazi xa kwafika ixesha langokuhlwa kunyaka omtsha ka-1965, izityhilelo ezisixhenxe ezingcwele zeza phakathi kwethu. Phakathi kwezinye izinto iNkosi yabeka ikrele, ndiyaxolisa ngokutsho, esandleni sam. Ungacinga nje entliziyweni yam ndandingafuni, ndatsho nje ngokuthulileyo kum, iNkosi andinokwamkela oku ngokuba ndiyazi ukuba ikrele lisesandleni somprofeti umzana uBranham. Ndandingafuni ukulamkela xa ndeva emva kwexesha ukuba ngenyaniso umkile wayekhaya ndandisazi kakuhle ukuba isigqibo sikaThixo usenzile phakathi kwabantu bakhe, kwaye akukho nomnye kwabo babekhona phaya wayenoba nesizathu, ngokuba yayingamazwi angqalileyo evela kuThixo avakala kuthi. Kwaye anivumelanga lo moya okanye lowa ukuba ungiqhubele ngasekunxele okanye ngasenene. Ngoncedo lukaThixo ekumele ndithathe ukuma kwam kwilizwi elithiliweyo, kwaye ndakuthatha kuba ndiyazi kuba ngaphandle komzana uBranham akuyi kubakho omnye onokuthi kum uThixo utyhile oku, kum uThixo utyhile okuya. Kukho kuphela ukuqhubeka kokukhutshwa kokutya, akho sityhilelo sitsha esishiyekileyo, kwaye kukho nzondelelo yasiprofetho apho kanye phaya. Isityhilelo sobuprofethi selizwi likaThixo sabantu benkosi ngeli xesha sonke siyazi ukuma indoda yakwaThixo yayinako kwakungekho lula, ngoba kwakukhona abacebisi ngasenxele nasekunene, kodwa lo ubhaliweyo ukuba ndizoba ngummangaliso umcebisi xa ebize umntu uba ngumcebisi wethu. Emva koko asinokunceda kodwa sithembele kuye, silandele yena, simkhonze. Ukuba bekunokwenzeka kum okanye kwabanye njengoyona, mele siye ezantsi kwezona zinzulu nasezinyaweni zentaba, ekuqaleni kwanto zonke akukhathali, isandla senkosi siya kufumana sisikhokhele phaa ngokunjalo, ukuba kube khona indlela apho anokuqinisekisa ukuthembeka kwakhe, azise amandla akhe asikhokhele endleleni athe wasimisela yona. Njengoba sekuphawuliwe ba emva koko uEliya noElisha bahamba bobabini, imeko yayile ukuba uThixo ukuvumela uba ubone uba ndithatyathwa kanjani, isicelo sicelileyo siya kwenzeka kuwo. Uyazi ngamanye amaxesha asidingi uba sivalise isicelo nakanye. UThixo ngobulumko bakhe nokwazi kwixa elingaphambili selenze lonke icebo, kugqityiwe, kuhleli nje phambi kwethu njengoba lisitsho icuba. Xa umzana uBranham wathi kumngela xesha, mzana uFrank linda ngokukhupha ukutya ude ukufumane konke ukutya, kuhamba nako oko. Zange ndiqonde kokungqalileyo, kodwa kunjalo zange ndiphazame ngobuzo ukuba kuthetha uthini oko. Xa ke ngoku nge-19 kaJanuwari 1966 wafika, ndabona esisakhiwo sikhulu, ndeva ilizwi, jika ujonge ebantwini uthethe, oko kwahamba kumongo wam nakumathambo am, oko kuviwe ngabanye. Ndajika ndajonge esasihlwelo sikhulu, ngokomyalelo endawufumanayo ndathetha ndagqithisa ilizwi njengoba ndayalela uba ndenze. Ndiqinisekile kwaye ndifuna ukubonakalisa namhla ngokuqinisekileyo njengoba kubhaliwe kwisahluko sokugqibela sesitshileyo uba akho namnye umntu ongongeza nantoni na kumazwi esiprofeto sale ncwadi nakanye bandithi akho namnye unokongeza nento encinci ekutyhilweni kwelizwi kwixesha lesiphelo kwaye akho mntu onolungelo lokucacisa into esiyivileyo yintshumayelo enamandla kakhulu. UThixo yitoliki yesiqu sakhe. Uyazi xa umntu etoliki izinto zikaThixo bangenza inzondelelo kwaye xa iphelule loo nzondelelo bawufumana ukuba ukuzaliseka kuphosile. Kodwa xa lifika ixesha likaThixo neyure ngoko ayiseyonzondelelo nje, ngoko ukuzaliseka kwesibhalo, ngoko ilizwi likaThixo lityhilwe kubomi bakho nakobam. Ndifunde elizwi lihle kuncwadi yentshumayeli isahluko setoba ngecawa eZurich. Mandichumise kuko ngokukhawuleza emva koko sawuhamba mganyana. Intshumayeli isahluko setoba iqolo weshumi elinani. Ndabuya ndabona phantsi kwelanga ukuba ukugidima asiko kwabanamendu, imfazwe asiyeyamagorha, kananjalo isonka asisesezilumko, kananjalo ubutyebi asibobabanengqiqo, kananjalo ubabalo asilolwabanokwazi, ngokuba bonke bephela bafikelwa lixesha nasisihlo. Ngaba uThixo uzama usixela ntoni ngako oku? Ayikokubaleka kwakho okanye kwam, ayikokwazi ukwenza kwakho okanye ukwazi ukwenza kwam, ayikho ngamacebo akho okanye ngawam. Kodwa apha ithi bonke baxhomekeke kwixesha nasisihlo, kodwa ngoku sazi yena oyinkosi kweli xesha kude kube sephakadini. Simazi, sazi yena onomelana na zonke iimeko. Singatshabalala kwiimeko zethu sijonge kuzo, kodwa xa sijonge enkosini kwaye xa ixesha lakhe neyure yakhe ifikile, ngoko uya kujika ubutyebi bethu. Imeko azinakuma endleleni yethu kwaye sawuqhubekela phambili noThixo wethu, kwaye ngako oko ngokholo olugqibeleleyo sizibonakalisile kwizilingo. Kumalunga nokuzibonakalisa kwizilingo, masigcine oko engqondweni kuba ayinguye obaleka ngamandla ozophumelela okanye onamandla okanye ongusaziwayo okanye onokuqonda, kodwa bonke baxhomekeke kwixesha nakwiimeko. Elo lilizwi elihle kakhulu. Amanye amaxesha uThixo ubeka izinto endaweni ngexesha elithile phantsi kweemeko ezithile, kwasinawubona ukuba izinto zingaqhubeka kanjani ngokuba sijonge imeko singajongi kulowo unokuguqula zonke imeko nangaliphi na ixesha. Emva koko bendifuna ufunda mganyana ndinibonise xa elizwe esilivileyo kwintshayelelo kwindumiso isahluko se-109 phantsi kwempembelelo yomoya ongcwele, akho namnye benocinga ngoYesu noJuda, kodwa le ndumiso yiyo kuphela apho kuyo yonke nje ngomoya kaThixo ngomlomo kaDavid wenza indawo kaYesu nendawo kaJuda ngokucacileyo. Ithi apho umqolo wesibhozo, imihla yakhe mayibe mbalwa, mabuthatyathwe ngomnye ubuveleli bakhe. Funda koku izenzo isahluko sokuqala, uya kubona uba uPetros phamba athulule umoya ongcwele wayesekhokhelwe ngumoya ongcwele wazisa izenzo isahluko sokuqala umqolo wamashumi amabini kuba kubhaliwe kwincwadi yendumiso, imihla yakhe mayibe mbalwa, mabuthatyathwe ngomnye ubuveleli bakhe. Kanye ndlela eyayithethwe ngayo phaa kwindumiso, uPetros wakubona ngomoya omnye oyingcwele wakubeka apho ngokwezibhalo. La ngamadoda kwaThixo kumnqophiso omdala nakumnqophiso omtsha anokubeka iziprofeto zeBhayibhile ngokwezibhalo, kwaye aqinisekile uPetros wayengenangxaki ngako oko. Ngokuchaseneyo nje umoya omnye owawukuDavid wawuphezu kwabapostile, phezu kwawoke amadoda akwaThixo asidinga uba senze intshukumo yenxele okanye ekunene okanye suke ekunene yenxele. Into esiyidingayo kukukhokelwa okucacileyo komoya ongcwele, kwaye kuthila yonke into kuthi. Sibuyela kuzizo lebusuku, ingqiqo kaDavid mhlawumbi kwabo abebengekho apho, masithi okukhawuleza nje usitsho oko besikujongile izolo. Andikhumbuli kakuhle mna qobo lwam. Incwadi yesibini kuSamueli, ewe kulungile, and akudingeki ukuba ndibuyele kuyo. Incwadi yesibini kuSamueli isahluko seshumi elinesibhozo, ungalifundi ibali ngexesha lakho. Ingqiqo kaDavid eyayiyayingqiqo kaYesu yaba nkulu kakhulu loo nto kum, anakunceda kodwa nokugxininisa khona apha. Kwaye kule ntseni ndiye ndajonga ukukhawuleza iintshumayelo zikamzana uBranham, imiphefumlo esentolongweni ngoku. Ndaya nje kwimiqolo embalwa, kwiindima ezimbalwa apha. Incwadi yesibini kuSamueli isahluko seshumi elinesibhozo sifunda, kumqolo wamashumi amathathu ananye, nanko ke uKushi efika. Wathi uKushi mayishu nyayezwe indaba ezilungileyo inkosi yami kumkani ukuba uYehova ugwebele namhla wakukhulula esandleni sabo bonke ababesukele phezulu kuwe. Kwaye niyazi sifundile nakwisahluko seshumi nethoba umqolo wokuqala.
And went up to the chamber over the gate and wept.
Kwaxelwa kuyo habi kwathiwa nanku kumkani elila esenza isijwili ngo Abisalom.
My son Absalom, my son, you know the scripture.
Esithi oh nyana wam Abisalom, nyana wam, niyazazi uzibhalo.
No great harm was done to him.
Noxa ulinyazo olukhulu lwenziwa kuye. Ngokunjalo ingqiqo kayesu yayisentliziyweni yakhe. Zangatsho nangelizwe linye ngoku beninokuphumla. Yayilixesha hayi, wathi akwaba bendinokufa endaweni yakhe. Apha ongenatyala wayefuna ukufela onetyala, leyo yingqiqo kaYesu Kristu. Ngabe inkosi yethu yayingenguye ongenatyala owathi wafela bonke ubugwenxa bethu? Kulaa ntshumayelo ithi apho kwiphepha lesithandathu xa wathi ukuba sifile, isibhalo sisixela ucacileyo ukuba sifile, ubomi bethu bufihlwe kuThixo ngaye uKristu. Satywinwa ngomoya oyingcwele. Nyazi asithatyathelwe elizukweni. Ngokuba samkele ingcaciso yomntu othile, kodwa ngokuba samkele uYesu Kristu inkosi yethu ukumkani ukumkani owavela ezulwini wehla wezemhlabeni ezokusihlangula ukuba asithabathe kwakhona ukuze sibe nokuba nesiqiniseko sothatyathwa sinyuke, uThixo usinike impendulo. Kwaye bendikutshilo amaxesha amaninzi ndikuthethile ngokwaneleyo, xa inkosi ibiza umntu, umntu amphendule athi Nkosi ndiza kuwe kwaye ndifuna ukulandela, ngoko laa mntu uya kuhamba uhambo lokuthobeka nohambo lokholo, yena uya kwenza umnqophiso wesazela esilungileyo noThixo ngobhaptizo enokuthobeka, athathe olwa nyathelo lokholo. Apho kuxa umntu esiva ilizwi likaThixo, ilizwi lelizwi lakhe xa enika impendulo kuThixo, hayi ngemilebe yakhe kuphela kodwa izenzo zakhe, ngokuthobeka okugqibeleyo abhaptizwe. Kodwa xa uThixo enika abantu impendulo lubhaptizo ngomoya oyingcwele, emva koko unika uThixo impendulo athi ewe ndiyeza, ndilungile ukuba ndihambe yonke indlela nawe, ndilungile ukuba ndihambe ndide ndiyakufa ndiphile nawe. Umntu athobeke laa mntu, inkani yangaphakathi iyakhutshwa angathi ewe kuThixo naselizweni lakhe. Ngokuba ilizwi ngoku liba nokumila kuye abhaptizwe. Leyo yimpendulo yakho emva uba uThixo ekubizile. Kodwa xa uThixo ephendula unika kuwe nakum ngoku into uYohana ishumele iba yinyaniso, ndimbhaptiza ngamanzi enguqukweni, kodwa lo oza emva kwam uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Xa uYesu wabhaptizwa emfuleni eYodani, amazulu avuleka, umoya kaThixo wehla. UYesu wathi qala, ngoku sifanele ukuba sizalise bonke ubulungisa, kwaye xa ubulungisa uThixo akuzalisekise emhlabeni, akutshile emhlabeni, uThixo kumele aphendule ezulwini. UYesu yayinguwamazibulo phakathi kwabazalwana abaninzi. Into eyenziwayo kuye unyana kaThixo iya kwenziwa kuzo bonke oonyana neentombi zikaThixo. Njengoba isitsho iBhayibhile apho umzana uBranham, oku sife noKristu, ngoku ubomi bethu bufihliwe kuKristu kuThixo, butywiniwe ngomoya oyingcwele. Ukucaphula okulandelayo, xa umntu wadalwayo kuqala yayingumntu wokomoya ngokomfanekiselo kaThixo, ngoba uThixo ungumoya, ungumoya. Abo bamnqulayo bamelwe kukumnqula ngomoya nangenyaniso. Ilizwi lakho liyinyaniso. Simnqula ngomoya nangenyaniso. Abantu abo ngomoya kaThixo ilizwi likaThixo lityhilwe ngokutsha ngokwenyaniso. Abo bamnqulayo uThixo ngomoya nangenyaniso. Kwaye ndikutsho kwakhona njengoba uPetros watshoyo kwelaa xesha, wathi ningadikwa kuba ndinibhalela izinto ezinye kwakhona nakwakhona, kodwa ndifuna uvuselela iingqondo zenu ngokunikhumbuza. Ngokuba iminyaka uThixo wenza oku kwakhulu kum, okwaqalayo egadini yase-Edeni, ilizwi likaThixo ngokunjalo nokucaciswa kwelizwi. Elizwini likaThixo kukhona ubomi bungunaphakade, ubudlelwane noThixo. Yonke into leno umntu wayenokuyinqwenela kwiingcaciso zomfanekiselo zomtyholo yayikukufa, isono, ukonakala, konke kwakuyingcaciso. Ngokunjalo kunjalo namhla kwilizwi eliluqobo lukaThixo kukhona ubomi, kukhona umoya elizwini, kwisityhilelo sikaYesu Kristu, elizwini lesityhilelo secebo likaThixo losindiso. Kubani kuthi onophazama aze kwiintetho ezithile? Masilinde zide zizaliseke. Emva koko zonke iingcaciso ngokunjalo uzawubekelwa bucala.
Behold, therefore, he made you partakers.
Ndifunde kwiphepha lesibhozo. Yabona ngoko unenze abaxhamli kwaye kokubini abantu basemhlabeni nalo moya wanaphakade kudityanisiwe. Oko uThixo wazibonakalisayo xa waba ngumntu kuYesu Kristu kwaye wayenguThixo. UThixo wayekuye uKristu ehleli ngaphakathi kuye exolanisa ngokwakhe ihlabathi. Ngaye lo mntu ogqibeleleyo waba ngomnye wethu abagqibeleyo abakholwa kuThixo bafika ekugqibeleni kuye. Intlawulelo egqibeleleyo ithe yeza ngaye umhlengi ogqibeleleyo emnqamlezweni eCalvary kwaye wonke umntu owamkela yonke le ntlawulelo igqibeleleyo uba nokuqhagamshelana noThixo uyakuva kwaye uyakwazi oko ngokuba umoya wakhe ungqinelana nomoya wethu. Qhubeka. Imvelo yokuqala idlule ngoku sinemvelo yakhe uhleli ngaphakathi kuthi kwaye asenzi intando yethu kodwa intando yakhe. Sithethile izolo ebusuku malunga nemvelo kaYesu kuDavid kwaye ukubonakalisile waxolela wayenothando. Lo yayinguDavid iqhawe lemfazwe elawisa uGoliyathi ngelitye lambeka phantsi anqumla intloko yakhe ngeqele. Hayi, yayingenguye lo David kodwa yayinguKristu kuDavid. Imvelo yokuqala le indala eyakho neyam idlule ngoku sinemvelo yakhe ngokuba uhleli ngaphakathi kuthi kwaye asenzi intando yethu kodwa eyakhe. Asikuvanga na oku elizwini lomzane wethu othandekayo uRusi ukuba umthetheli makhuluma mahlanu waza nomyalelo kakumkani kuye wathi, ndoda kwaThixo yiza apha. Ebenocinga kuye awunguye ondinikela umyalelo, ndiphantsi komyalelo omkhulu. Imiyalelo yam ayiveli kukumkani okanye kumlamleli wenu kodwa wam umyalelo uvela kukumkani wokumkani uvela phezulu kwaye sonke singaba kaThixo uba siyazicikida izinto zomzimba. Ngoko siyawuqaphela ulungisela uThixo athe walunika sivuye kuye ngako. Imvelo endala idlule asisenzi intando yethu kodwa intando yakhe. Asisacingi ngengcinga zethu, ekugqibeleni yingqondo ecingayo. Ingqiqo leyayikuye uKristu uYesu ikulo lonke ikholwa. Hayi ukuba izawubakho kulo lonke ikholo, kodwa ikho kulo lonke ikholo. Ngokuzalwa ukutsha khona into yenzeka enhliziyweni yakho nasenhliziyweni yam, kwaye nomzimba wakho nowam ngokunjalo uzawukwenziwa mtsha. Kodwa umphefumlo wakho nowam uthe wenziwa mtsha, sithe saba namava noThixo sazi ukuba inguquko ithabathe indawo. Kuthe ngenyaniso ingqondo ecingayo, ingqondo le yayikuye uYesu Kristu ikulo lonke ikholo. Ngokuza umbuzo, ingaba wena nam siyakholwa na? Sithi ewe, and kwaye andifuni ubeka phawulo mbuzo kuko oko. Ukholwa kwanele, akudingi ukuba kuthwalelwe ngaphambili, kodwa kufanele ukuba umntu azicikide ngokwakhe. Uba sijonge uDavide, singamjonga ngeendlela ezimbini ngokunjalo. Kodwa wathini uThixo? Yindoda engantliziyo yam, Thixo wabona intliziyo. Zangathi, nyena ntombi yam ndinike oku nokuya, wathi ndinikeni intliziyo yenu. Ukuba uThixo uneentliziyo zethu, ngoko ke usiphethe sonke, umzimba wethu uya kuba yitempile yomoya oyingcwele. Iyaqhubeka. Uba ucinga ngakho, yimanje ithutyana, kulapho umphefumlo ukhoyo. Yinto leyo esithetha ngayo, yinto endicinga ngayo ngoku, ngumphefumlo ongaphakathi kuthi. Ngesikade siwahlulahlula ngolu hlobo, umoya umphefumlo nomzimba, okanye umzimba umphefumlo nomoya. Kwaye umzana uBrahim uya ekupheleni kwento zonke, kona ndoqo athi umntu angabhaptizwa ngomoya emoyeni alahlekelwe ngumphefumlo wakhe. Kumalunga nomphefumlo womntu, sithe sahlangulwe emphefumleni yethu. Uba sifunda le ntshumayelo nenye intshumayelo zonke, siyaqaphela ukuba kungantoni. Obona bunzulu bangaphakathi, ngoba uThixo zangathi umntu waba ngumoya ophilileyo, kodwa wathi waba ngumphefumlo ophilileyo. Kumalunga nomphefumlo, umoya uyaphefumlwa ngaphandle. Oko kwenzeka kukufa kwesibini. Kukufa kokuqala, umphefumlo ushiya umzimba, umoya nomphefumlo. Kodwa kukufa kwesibini, iBhayibhile ithi umoya nomphefumlo ziyohlukana. Ngoko ke kufike isiphelo. Apha siqhubeka sifunde. Asicinga ngakho, izinto ezininzi ziyenzeka kwaye siyacinga. Kutheni zisenzeka? Siyazibuza, sibuze nabanye. Kodwa ukuba singamaKristu, emva kwethuba siyaqaphela ukuba yonke into ibikho kokulungela kwethu. Ndikhe ndazibuza umbuzo amawaka ngamawaka amaxesha. Kodwa xa sibuzana okanye sizibuze noba sibuza abanye abanye abanophendula uba siyazibuza sizinika impendulo uba sibuza uThixo usinika impendulo athi zonke izinto zisebenzelana okulungileyo kwabamthandayo uThixo kwaye ndazi into enye ukuba ndiyamthanda ngentliziyo yam yonke ngentliziyo yam yonke nangomphefumlo wam wonke ngaphandle kwakhe ubomi bam abunobantu abunoba naxabiso andinakufuna nokuphila noba ngumhlomnye undenzele okuhle okukhulu wazizaliseka owona mnqweno wentliziyo yam hayi kanye kodwa amaxesha amaninzi nditsho nakule ntseni apha kweli gumbi ndikuthetha oku phambi kothixo khona into eyenzekileyo ngokuba khandithandaze kobusuku uba izolo kodwa ingcinga yandichukumisa ndathi nkosi makwenzeke ngomso kusasa njengomqondiso wokuba nguwe owandinika elizwi andifuna uthethe enye into kodwa kule ntseni ndibona oko kuzalisekile phambi kwamehlo am into endiyibonileyo izolo ebusuku xa bendingazi ukuba ndizawubuyela esibhedlele kwakumele ukuba nditshintshe iipijama zam kabini amandla am asemhlabeni aye ndiphelela ndingayazi uba kokwenzekayo ngela thuba ndathi nkosi ukuba nguwe ondinike ilizwi ngomso kusasa emhlanganweni njengoba ungahlanganisa konke qhubeke ndifunde apho sele sinamava akho onke amakristu anamava akho siyacinga kutheni sikwenzile xa ndaqala ufunda ibhayibhile ngamanye amaxesha bendimangala bakutheni uThixo wavumele le ndoda inkulu uAbraham ithi uSara ngengonkosikazi wakhe kwakunokwenzeka kanjani bamvumela ame pha athethe ubuxoki enze izinto azenzayo emva koko ufikele kwiinto ezininzi yam yayintoni uThixo uvumele wonke umntu azi ukuba bangabantu nje kwaye Eliya wathi xa waya phaa xa walala wathi nkosi thatha ubomi bam andikho ngcono ngamntu phakathi kwabantu bam wathini umprofethi xa beza ebukhonweni bukathixo akukho nomnye owayenokukwazi ukuphakamisa amehlo akhe mnye owakwaziyo yayingusawule endleleni eya edamasko hayi kuphela uba wakwakumele ukuba azithobele phantsi kodwa yena uqobo lwakho wabekelwa phantsi eluthulwini akawubona nto wamele abuze uba ungubani na nkosi kwazi impendulo uba ndinguyesu lo umtshutshisayo bazalwana noodade siphila kwexesha elinobunzima maxesha amaninzi sikuthethini uba inkosi ithe yalibala sakutsho amaxesha amaninzi kodwa eli xesha lihle kufikela ekupheleni gxebe ukuba inkosi ithe yalinda singatsho amaxesha amaninzi eli xesha lihle lifikele esipheleni uba kuqhubeka ufunde entshumayelweni apho umzana uBranham wayeneminyaka lishumi elinama elinesine waba nokothuka nje emlenzini wakhe. Umlenzi wawumele uba uhlaziwe ulungisiwe, wayengenakuthabatha nakanye. Ngoko iinyanga ezisixhenxe ezadlulayo wahlaziywa kwakhona, singafunda ngakho kwimiphefumlo esentolongweni. Kodwa ngela xesha wathatyathelwa ezantsi kwezona zisezantsi iindawo zomhlaba, wabona indawo yabalahlekileyo. Wabona kunjani kuqala? Kuqala wabona ukwakheka kwamafu. Nonke abawaziyo ibali lam lokuguqulelwa, nonke niyazi endakubalisayo, hayi ngokuba umzana uBranham wakuxelayo, kodwa ndandijinga esihogweni ndabona isihogo amandla am okugqibela. Ndanyukela kwiziseko ezazibonakala njengomda. Kubani ozaziyo izindlu zakudala ezinomda, iplanga elinjalo, umda onjalo? Ndandijinga phaya ndijonge indlu iye iba mnyama, amafu eqala uba mnyama kwaze kwakhona ukukhanya, ukukhanya okuthile apha kulithuba. Uyazi kuba ndandinohlela phantsi, amandla am ayeye endishiye ngokukhulu ngokukhulu, amandla am ayeseyimalunga nondishiye. Ndandisazi uba kweli thuba ndizawube ndiwela phaya nezantsi. Ndikutshoku ngokunyaniseka, kodwa ungacinga uba ndandibile ndinjani xa bendandinala mava. Ndandisenkonzweni ibandla lamaBhaptisti, ndicinga uba ndisinisiwe ngokuba ndandisebandleni. Emva kokuthixo kumele andibonise ukuba ulahlekile, uyehla uye zantsi. Andinawulibala lamhla ngobomi bam bonke, kodwa ndisafuna ukutsho oku kwelaa xesha eneminyaka eyi-14 years umzana uBranham wabona abafazi beqatyiwe amehlo, eqatywe lihlaza. Xa ndandineminyaka eyi-14 umzana uBranham wabona abalahlekileyo phaya nabafazi ababe namehlo aqatyiweyo, aqatywe lihlaza, bonke bengqungile. Kanye iminyaka engamashumi amane edlulileyo ndihleli kwivenkile yoburhulumente eKentucky eLewis ndilindile uba unkosikazi agqibe uthenga. Ndihleli pha, emva kwemizuzu ndabona wabona abafazi abafana nqwa nabo wayebabonile ezantsi phaya. Uthi waziva egula, wazi unkosikazi kuye wathi, ndishiye, ndiziva ndigula, ndiziva ndinxunguphele, ungandishiya nje okwethutyana. Emva kwemizuzu edluleyo wabona ezaa zinto wayezibonile njengenkwenkwe. Kanye kweli xesha igqibodlula nje bendinokungafihlisi, khange ndikwazi ukuba ndibe namandla okuthatha umfanekiso. Zange ndikwazi ukuthatha umfanekiso kwinqwelomoya esuka eZurich eya eDenseldorf. Kodwa umfazi wangena, wangena ekhatshiwe, ndandifuna ukwenza ndithathe umfanekiso ndiyacinga uba ndiye kuyo ndixolise ndithi lo mfanekiso bendinokuthanda ukubonisa wonke umntu amehlo wam abone umbono obungazange bawubona ubungenokwazi indlela wayikhayeleka ngayo awungenotsho noba sisikhova okanye noba yayintoni wawungenokwazi ndajonga kwakanye ndathi ingaba ndacinga uba unenkophe emehlweni akhe unenkophe ngokunjalo bendinokuthanda uthatha umfanekiso ngoba umzana uBranham wakubona oko kakuhle kakuhle ndandingenamdla phayana kwelayo nyukazi ndacinga nje bendinokuthanda uthatha umfanekiso ngoba umzana uBranham wakubona ngokuqinisekileyo ndandingenamdla kwelayo nyukazi ndacinga uba eyi phambi kokuba ndifike kwimpembelelo thilwe mandikushiye ngolo hlobo iminyaka engamashumi amane edlulileyo ngoku kwakhona iminyaka emininzi edlulileyo ngomnye umhla liyawufika ixesha apho nokuthi siphi isithembiso sokufika kwakhe zinto ezenzeke nini zonke izinto zenzeka phakathi kwethu ziyenzeka nje jikelele ngokusingqinileyo ziyenzeka kwaSirayeli kwilizwe lonke ndawo yonke ukuza kwenkosi kusondele sivile umyalezo wovuyo umyalezo wokweyisa kwayanga ilizwe lingatyhilwa ngomoya lingaba ubomi libe ngumoya entliziyweni yakho nasentliziyweni yakho yanga uThixo angakunika oko kuthi ngobabalo egameni likaYesu amen singama sithandaze. Siyakubulela kule ntseni le yure yangentseni siyakubulela ngelizwi lakho Nkosi siyabulela ngomyalezo ovela kuwe wena ngcambi yobomi sinika wena kuphela indumiso sisandisa ubaba lwakho othe walibonalisa kuthi ngayo le yure kude kube leli thuba Thixo othembekileyo siyakuthandaza qhubeka usahlulahlule sithabathele elilizwe entliziyweni njengoba umare wenzayo Nkosi owathi wavila izwi lakho Nkosi walikhola ilizwi lakho hlala nathi ngokunjalo emva lemini nje kumthandazo wam sikele abazali bam noodade bethu usikelele sonke Nkosi abaze eluzukweni legama lakho haleluya egameni lakho elimangalisayo likaYesu amen.